junk your supplier. Yeah, supplier. Yeah. Yeah.
Oh, yes. Okay, it's clear, shop. We're going to be going to you. We're catching money, me don't I? They're my better to go. You might go to me. I do shit in an idea. Okay, it's clear, shop. We're going to be going. Kumizana, kufanya ngumu ila kiweza basi sana. Neshimu muda kama noti lige muwezi cheza ngumu zana zaidi afronti. Tipende boga bila msosi, kicharazi ya gopu tapigo makofi. Wamechoka Kenya gopi na watisha, wananifananisha na aliyepita. Wanavumisha vumisha mina bish, na kusanya majeshi kesho pita. Boda tu boda, punguza noma, napenda ngumu ala fungu vuniza soda. Ishi kwa woga, nesi utapuna. Siku sa mingi Yesu atarudi. Ukisikia shangwe zinapigwa kwa wingi, ujue kachamani mindo naingia. Dema mbele tupo, nyuma kwetu mwiko, hatushindwi na idea. Ukisikia shangwe zinapigwa kwa wingi, ujue kachamani mindo naingia. Dema mbele tupo, nyuma kwetu mwiko, hatushindwi na idea. Takula vipi bata wanyetwa na konda kichwani tufunga songo kazini tunetwa funda. Minavuma mone waika shanuna rodi hikenda mwaza kwa migu bila chuma. Mimsitwa vina kama onana mini basi nuna. Sipenda gibifu na ma minachuna. Siwezi kumeza na tafuna. Uogopi kumuona stone MC ana vest. Uogopi kumuona kachamana na vest. Uogopi kumuona bobby you on a vest. Uogopi kumuona dula singa na best. Neto kachamani, sita kubishani. Nafanya muziki lakini sogopi nani. Uwezo powers, sifo siviwas. Watakuja siku akija kublesi zikaz. Ukisikia shangwe zinapigwa kwa wingi, ujue kachamani mindo naingia. Dema mbele tupo, nyuma kwetu mwiko, hatushindwi na idea. Ukisikia shangwe zinapigwa kwa wingi, ujue kachamani mindo naingia. Dema mbele tupo, nyuma kwetu mwiko, hatushindwi na idea. Oh, it's just Tony. And if you are bali. And if you go man, if you are sababa na producer yasa. Amen to gang. And nakubali sana mwanangu baba deli Sony. And asifu dancer. And chichi boy. And tona wizi kantona. And papi skiri. Serati boy. And BMZ. And nani kidene. Ena kubali sana blazali yatu. Osh. E baka vingweta sheria fuma. E frimaso. E vingweta. E chaksi chamika. E kona mbaya. Ena kubali sana mwanangu nyanda. Osh.
Ra. Chunky supplier. Supplier. Scary.